smokemziki.com.
Naimba tena mapenzi. Chingo this one.
Master Keys.
Oh baby, baby, shakupa moyo namba uifadhi. Baby, ya nini nifiche mina weka wasi. Penzi standard keji, keji. Wasiri pande mapaparasi. For anything I'm ready. Nipende nikupende tuache vidomo wasi. Ukitoe kanta kumisi. Kama makosa tusha fixi. Kama kweli unanipenda nikisi. Baby, we usinipeza uongo hadithi. Isiyo kazi firisi. Nikugeuze kitoe unifishi. Baby, baby, nakupenda kweli sikatai eh. Nomba nipenda dimwisho hai eh. Harichuchi isi kukinai eh. Benzi tamshari verify. Kwa baba mwono.
Baba na bless, good na bless.
Paka tuzeke wote tunapenda na.
Maja nenda list, life iku list.
Hila bana tuko sote tunapenda na.
Yeah, baba na bless, God and a bless.
Baka tuzeke wote tunapenda na.
Yeah, maja nenda list, life iku list.
Hila bana tuko sote tunapenda na.
Oh lo 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 lo. Oh na na na. Oh na. Oh, oh. Yeah. Baby nkikukosea wewe nimejikosea mwenyewe nanunika. Baby kukukosa wewe majuto naomba Mungu asije nifika. Hivi ni kweli uliumbwa kwa udongo ama umeshushwa wewe ni malaika? Malaika unayenipa vya kadhalika. Yeah. Mikuna muda lijulisa wai. Kila siku naumizwa mimi. Ama nongomba masikinya zai. Leo napendwa siamini mimi. Nakupenda kweli sikatai eh. Nomba nipenda diwesho hai eh. Harichuchi siku kinai eh. Benzi tamshari verify. Kwa baba mwono.
Baba na bless, good na bless.
Paka tuzeke wote tunapenda na.
Maja nenda list, life ikulis.
Hila bana tuko sote tunapenda na.
Yeah, baba na bless, God and a bless.
Saka tuzeke wate tunapenda.
Baby, oh. Maja nenda list, life ikulis.
Hila bana tuko sote tunapenda na.
Baba na bless.
Life ikulis, life ikulis.
Ching on this one, kore musko wae.
Yeah. Yo, what's up kids?
Download kupitia smokemziki.com.
Take 5 now. 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 Take 5 now.